Yes, man.
Zombie.
It's the kids, man.
Umetoka kwenu bushi na kuona saivu unajiona. Unafusti kujiposti posti na kuna kitu naona. Wewe sio wa kwanza kukupenda, naweza kukwacha na ukaenda. Ukitaka ushindani utasarenda, sarenda, utasarenda. Haya haya tia maji, haya haya tia maji. Kununua zako wezaki, basi bora unywe maji. Pia tena umepauka, unapenda attention, attention. Una sifa, ona limekushuka, sikupi attention, attention.
Naomba unisamehe kwa hili kosa,
hili kosa.
Huyu mbwa nimemvumilia, nishachoka,
nishachoka.
Nilikaa kimya bubu, ukaleta udwanzi. Sasa leo na kujibu, upate vifolozi. Kwanza kisu chako butu, hakinoi hakikati, yani bum tum 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 tuku tum tuku tum tum. Unajitia mchati, una kitu
unachoniuzi, una kumbukumbu. Ulikuja juzi, umekonda kama mbu. Kakupa ujuzi kukutoa ukungu, usilete makuzi kaoshema.
Huna jipya tena, umepauka, unapenda attention, attention. Ona limekushuka, sikupi attention, attention.
Haya haya tia maji,
haya haya tia maji.
Kununua vyako ezagi,
basi bora unajipya tena, umepauka, unapenda attention, attention. Una sifa.